I see music again. This a one man team. He's up on the team. So, my last year, see your day, and I can't wait. I'm very good, but I'm not a woman. When they party, your day, and I'm a sobera. Ukula kwanga, ukuwa sini tobera. Kama nikola chema ningi nikafuaka. So, ye nikafuaka. Kama nikola bad nikafuaka. Ye nikafuaka. Mwana huyu ama kwenda fuaka. Ye nikafuaka. Mwana huyu ama kwenda fuaka. Nika fuaka. Sininga kwani semu dieno pepamu. Iyo ni boza ni shina panga fau. Ine kukacha ni mafanika na pepa. Sini maziba nanga wai ni mapresha. Mama ni uza ni na paksa chimwera. My last years yari kutia chimwera. Pagachero ganja tive badjera. My last years ijadeva na kondwera. My last years yoteya na kondwera. Mvera kutu kwa badwa mwana mwamuna. Kwenzeri party yoteena masobela. Kukula kwanga ukuwa sini tobela. Kama nikola chema ningi nikafuaka. Hey, nikafuaka. Kama nikola bad nikafuaka. Hey, nikafuaka. Mwana huyu ama kwenda fuaka.
Nikweba femu chene.
Hey, nikafuaka. Mwana huyu ama kwenda fuaka.
Wipishaba nani.
Hey, nikafuaka. Sini maziba nanga wai nikalaka. Kafuaka kama zileta. Wife waka kune konga konga. Munga ni bere imafuna izi nyonga. Bad food ni maskonda. Ni maspanika paka na peza kopa. Kupadwa panga ni nafikila nukamba. China dabwisa ni nabadwa na kabamba. Pambari pake na murolo kumanja. Malasta bebe siba na dabu. Malasta siyote ya na kondwela. Mvera kutu kwa badwa mwana mwamuna. Kwenzeri party yote na masobela. Kukula kwanga ukuwa sini tobela. Kama nikola chema ningi nikafuaka. So, hey, nikafuaka. Kama nikola bad nikafuaka. Hey, nikafuaka. Mwana huyu ama kwenda fuaka. Hey, nikafuaka. Mwana huyu ama kwenda fuaka. Hey, nikafuaka.
Mwana huyu ama kwenda fuaka. Nikafuaka. Mwana huyu ama kwenda fuaka.
I see music again.
It's a fair team.
This a bad one thing. He's up on the team. Bob, he see me there with my blue. Charles boy, fun.